Les outils à raccaper. Ouais, ma lady song. Les outils à raccaper. Ma lady song. Les outils à raccaper. Ma lady song. Y'a les outils. Reza. Les outils où? Toi. When I first saw you, I was crazy like hell. Thought if me bin kahwa preacher, I will fail. Les outils, I promise you, I don't kiss and tell. But ka when I get shalela, I love you like hell. I've been planning to approach you, mare kahwa taba. I mean, the more kahwa born, I get the more on charma. I've been trying to get you off my mind, but kwa khana. I mean, I'm in love with you, baby, ya utang khana. Love the way you look at me, I like your star. My love for you is getting stronger every time you smile. So please, girl, smile. Just smile for me. Deep on tsunu no taha papa, come and put it on me. But get the hoho rata for as long as pela san. Every time I touch my diame, I pela san. Di feel pop, ota di bona di chena. Hofete di achoke gene di tagena di nchena san. Sepo no no si di koti marameng. Hasena ke se tswana botsa buta tabate. Was sexy on tsuembu ole Pakistan. From the first time ke go bona o sha Patrick of Stan. Lady, ke go rata san. Ke tsa maya san. Sa di bola ke a boa ke tlo go tsaya san. O mo sa di bwa me o le mongwe fela. Ke so ke ke pela ka le gare la me. Ke go rata san. Ke tsa maya san. Sa di bola ke a boa ke tlo go tsaya san. O mo sa di bwa me o le mongwe fela. Ke so ke ke pela ka le gare la me. A go nyale. I'm down on my knees, ke propose a sankhane. Fa kere ke go rata ga ke bui maka. Ke batla go go dira mosadi wa lelapa. Eish, on ratile ke ntse ke le mosetlha. Ba kana ba bua gore ntshisitse phetlha. Ba tlogele balotsana ba kana ba bua. Mare baby na fa ka ntlhala ke go go sua. Ka o sane ke tlo go ntsha lobola. Le geng ka lwala fa ke go bona ke a fola. Will you marry me?
Of course I will.
Really?
Yeah.
Eish, nkete ke a bona. Richitse ko lapeng. O tsama o rwele notsi junior mumpeng. Tseo ke ditoro mare gate dreams come true. Nyakuthanda, I hope you feel the same way too. Yeah. Ke a go rata san. Ke a tsamaya san. Sa di bala ke a boa ke tlo go tsaya san. O mosadi wa me o le mongwe fela. Ke a swa ke ikepela ka le gare la me. Ke a go rata san. Ke a tsamaya san. Sa di bala ke a boa ke tlo go tsaya san. O mosadi wa me o le mongwe fela. Ke a swa ke ikepela san. Mosadi wa ga kabelo ngwetsi ya ga modiegi. Lerato la me ke tsipi baby ga le thubegi. Ke lerato baby ga se nna ntshware ka ditsepe. Ke go otle ka tladi mothwana ke swe ke ikepele. Ke bone kgomotso kgakala. Ga ke itiri I'm addicted to dikatara. Sethunya sa pelo me se kgabile ka mebala. Ke fumane mokapelo wa me ka namana. Bomalome ba kae ke ntshe magadi. Dikgomo di le soma matlhano tse di tshegadi. Ba bone gore tota se ga se papadi. Le ge ke go tsenya reng ga re tlhoke dipaki. O bogalela ke legare la minora san. He ke valwena ke actisa bonyora san. Le ge ba ba jela se ba ka re nyonya. Re tlilo ba together forever till re boda san. Ke a go rata san. Ke a tsamaya san. Sa di bwala ke a boa ke tlo go tsaya san. O mosadi wa me o le mongwe fela. Ke a swa ke ikepela ka legare la me. Ke a go rata san. Ke a tsamaya san. Sa di bwala ke a boa ke tlo go tsaya san. O mosadi wa me o le mongwe fela. Ke a swa ke ikepela ka legare la me.